Here's another one. Walisha sema tangu zamani, wakudumu kwenye penzi sitakuwa mimi. Kwa maneno ya majirani, kwa tarabu na vijembe mitandaoni. Mission Town ya pa mjini, wakaona yeti kwa matuendani. Wanamuziki ni kitu gani, kumenipo tofauti walivo dhani. Linga ngangana na miyai, weka mapozi walingiai. Kunja sura, si wajibu wakikuliza wewe. Linga ngangana na miyai, weka mapozi walingiai. Kunja sura, weka mapozi wakikuliza wewe. Mapozi na we, wena mapozi na we. 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 I say wewe my boo, and I swear nobody cute like you. Simama kidogo, onyesha mikogo. I say wewe my boo, and I swear nobody cute like you. Simama kidogo, onyesha mikogo. Kwa pozi kwa makusudi, yeah. Beba makuzi watoto juzi. Siyari wafesti po kwenye mudi. Honora tano. Nangangana na miyai, weka mapozi walingiai. Kunja sura, si wajibu wakikuliza wewe. Nangangana na miyai, weka mapozi walingiai. Kunja sura, weka mapozi wakikuliza wewe. Mapozi na we, wina mapozi na we. 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 I say wewe my boo, and I swear nobody cute like you. Simama kidogo, onyesha mikogo. I say wewe my boo, and I swear nobody cute like you. Simama kidogo, onyesha mikogo. Natie kwa pozi kwa makusudi, yeah. Beba makuzi watoto juzi, oh, siharibu best ipo kwenye mudi. Honora tano. Mapozi na we, wena mapozi na we. 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 Yeah, yeah. Here's another one.